Kuudali laabe suura jawee nayi. Aaya chappande didi jawee go'o. Yaaki chappande tati go'o. Chaawulu warti Urshaliima. Nde chaawulu warti Urshaliima. O yidi nattuki tokkube Yesu. Amma be fuube kulimo. Be njabaay o warti tokkudo Yesu e gonga. Amma Barnabas yaarimo to lilaabe. Iwitibe no chaawulu iri joomiraawo. Eno joomiraawo metiranimo dow laawol. Eno o waajiniri habaru Yesu e gariiri Dimaskus kulol wala. Gam non chaawulu joododi e lilaabe. Emo yiilodo e maɓɓe nder gariiri Urshaliima. Emo waajina habaru joomiraawo e ɓernde go'o kulol wala. Emo waajinana yahudanko'en metooɓe helenankoore. Emo yeddootira e maɓɓe. Amma kamɓe eɓe ɗaɓɓita no ɓe mbardata mo. Nde tokkuɓe Yesu nani habaru ɗum, ɓe njaari chaawulu gariiri Kaisariya. Ɓe nattinimo koomiwal, ɓe co'imo Tarsus gariiri maako. Gada maajum kawtal tokkuɓe Yesu nder leyɗe Yahudiya e Galili e Samariya fuu keɓi joonde jam. Ruuhu Allah walli ɓe, ɓe cembiɗi, ɓe ɓeedi kulol joomiraawo, ɓe ɗuuɗi. En nanii ɗo'o nde chaawulu warti Urshaliima. O yiɗi nattuki nder kawtal tokkuɓe annabi Iisaa. Amma tokkuɓe annabi Iisaa e kulamo, gam non ɓe njaɓaayi o natti nder maɓɓe. E yiiki maɓɓe e mo yiɗi o nanga ɓe, gam ɓe njaɓaayi wiiki chaawulu warti tokkuɗo Yesu e goonga. Gam non e ɓe kulamo, e ɓe ndogga mo, to o nanga ɓe o torra ɓe. Aaya chappanɗe ɗiɗi e joweeɗiɗi wi'i, Barnabas tan jaɓi chaawulu warti tokkuɗo Yesu e goonga. Gam non o yaari chaawulu to lilaaɓe, o ɗiiwitani ɓe fuu ko heɓi chaawulu dow laawol. O wi'i ɓe, ay chaawulu hawri e joomiraawo dow laawol muuɗum yaaki Dimaskus. Haa ma joomiraawo metaniimo, holliimo haana o torra tokkuɓe Yesu, waato tokkuɓe annabi Iisaa. Nden Allah joomiraawo nder bawɗe muuɗum waylitii chaawulu warti tokkuɗo annabi Iisaa. Haa ma o suɓiimo, o warti kuwanoomo, waato o waajinana yimɓe habaru annabi Iisaa. Barnabas ɗawti wiiki ɓe, haa ma chaawulu waajinii habaru annabi Iisaa nder gariiri Dimaskus kulol wala. E non lilaaɓe annabi Iisaa njaɓiri chaawulu. Aaya chappanɗe ɗiɗi e joweetati wi'i, gam non chaawulu jooɗodii e lilaaɓe, e mo yiilodo e maɓɓe nder gariiri Urshaliima. E mo waajina habaru joomiraawo e ɓernde go'o kulol wala. Ɗo en nani nde chaawulu wartoyi, sey o hawti hoore e tokkuɓe annabi Iisaa, ɓe o wanyayno, ɓe o torrayno, e mo wara ɓe. Fii kayɗinii ɗum, ardiiɓe diina yahudanko'en e kammotono chaawulu waddanayɓe tokkuɓe annabi Iisaa gam ɓe kiitooɓe. Amma sey ɓe ngi'i chaawulu wartoyi juuɗe meere, nden bo o hawtaayi hoore e maɓɓe, sey o hawtoyi hoore e tokkuɓe annabi Iisaa, ɓe o wanyayno. Fii ɗum hayɗini tokkuɓe diina yahudanko'en, nde ɓe ngi'i chaawulu hawti hoore e tokkuɓe annabi Iisaa haa ma e mo waajinana ɓe, e mo tabbitinana ɓe wiiki ɓe tokko annabi Iisaa gam kanko woni kisnoomo Allah liloyi. Tokkuɓe diina yahudanko'en nde ngi'i ko chaawulu waɗi, nden nani ko chaawulu wi'ata, sey ɓernde wari ɓe haa ma e ɓe ɗaɓɓita no ɓe mbardata chaawulu. Aaya chappanɗe tati wi'i, nde tokkuɓe Yesu nani habaru ɗum, ɓe njaari chaawulu gariiri Kaisariya. Ɓe nattinimo koomiwal, ɓe co'imo Tarsus gariiri maako. En nanii ɗo'o nde tokkuɓe annabi Iisaa nani habaru yahudanko'en e ɗaɓɓita warki chaawulu. Ɗon e ɗon ɓe njaari chaawulu gariiri Kaisariya, ɓe nattinimo koomiwal ko jirgiyal ndiyam, ɓe co'i chaawulu Tarsus gariiri muuɗum gam to ɗum halka mo. E non chaawulu daɗiri. Aaya chappanɗe tati e go'o. Gada maajum kawtal tokkuɓe Yesu nder leyɗe Yahudiya e Galili e Samariya fuu keɓi joonde jam. Ruuhu Allah walli ɓe, ɓe cembiɗi, ɓe ɓeydi kulol joomiraawo, ɓe ɗuuɗi. Gada maajum waato gada chaawulu torraynooɗo tokkuɓe annabi Iisaa, baraynooɗo tokkuɓe annabi Iisaa, warti tokkudo annabi Isa sefu tokkube annabi Isa der leyde Yahudiya e Galili e Samaria kebi jonde jam wato wala torraydo be kadin gam chaawulu ardiido torraybe annabi Isa won e hore mudum warti tokkudo annabi Isa e non tokkube annabi Isa e charengel kebi jonde jam dum e holla en ko dume godudum fuddode e wodire irde gam non bandiraabe am enen tokkube annabi Isa hande to en natti wokka torra gam en tokkube annabi Isa ko to e dum torra en gam en tokkube annabi Isa lalle se ko wala charel e wara ko dume fu jabboto gam non se munyan der torraji meden se munyan der cedele de nattuden bononno tokkube annabi Isa arande en gadi en nani be munyi der torraji dibe jari ha Allah waddani be reirde majum ayare den dauti wiki ruhu Allah walli be cembidi be beydi kulol jomirawo be duudi gam non enen tokkube annabi Isa hande to en munyi der torraji meden e cadele de nattuden fu ruhu Allah jomirawo wallai en keben sembe nyamre yeso e holare meden do annabi Isa beyden bo kulol jomirawo der berde meden na kulol himbe den bo en dautai duduki wato tokkube annabi Isa dautai duduki gam non bandirawo am an tokkudo annabi Isa to ander torra ko cadele se munya ruhu Allah jomirawo bo dautai sembidin kima der holare mada do annabi Isa ruhu Allah jomirawo bo wadai kulol Allah der bernde mada cembida der holare mada do annabi Isa gada ko Allah yidi gam non bandirawo am ta hulu ta yawru der holare mada amma dara e sembe bononno tokkube annabi Isa arande en gadi do Allah jomirawo bo wallete Allah jomirawo dautana en famu ayaje de der berde meden walla en bo jogoden imanu meden do annabi Isa hare irde amin.